records.
Wengi watakaa, watasema ni balaa. Naifanya kwa mitaa kama kumbi la mkaa. Kila ngoma na koroma na watoma. Watakwenda kwa manani, utakwenda wapi, na nje ikarudi ndani. Kikubwa usidai, inabidi ufurahi, najidai kwenye mapi.
Sina time talk talk kuhusu wao, minafanya yano ni usu mi. I want to know kipi minafanya lipi minatenda, don't talk about me. Sina time talk talk kuhusu wao, minafanya yano ni usu mi. I want to know kipi minafanya lipi minatenda, don't talk about me. Ile nafanya, ile natenda, nyache sakedo.
S-O-N-G-A, S-O-N-G-A. Naona shida, naona bra, naona giza, naona taa. Naona mistari yangu inawatamanisha. Kayona baha, hakuna leshindwa, kayona ja. Ukiwa juu watakona star. Taa zenyewe zipo, nazajiona far. Na style nyewe ni simple, wanajiona wakale. Wizara ya mali asili tibipi. Nasikia wasagaji, na wapendi miki. Bajeti ya kithi, hela ya siku na spendi wiki. Na hiti kwa soko na spendi.
Sina time talk talk kuhusu wao, minafanya yano ni usu mi. I want to know kipi minafanya lipi minatenda, don't talk about me. Sina time talk talk kuhusu wao, minafanya yano ni usu mi. I want to know kipi minafanya lipi minatenda, don't talk about me. Lile nafanya, lile natenda, nyache sakedo.
Now nipo kwenye ligi, nimeenda mwana.